pasa na bail, pasa na bail. Are you batty gay bad mamas? Body girl not normal. You're not Ibero, not enim. Nilikupenda kutamante na enem. So tayaru menishinda say ready to go. Let us meet to find the another. Because urisha shindwa kuwa nami together. Together to make a combination. I say let's go, don't reckon the addition. Ulinifanya nika lose control. Kanigeuza TV na we remote control. Kumbe mwanzo linona gobe. Mipeda jeu na mapenzi ya kipambe. Anti the day salutu ripigia pombe. Mashende nilipenda tabia sikupenda ulimbwende. Na ulimbwende. Nimbo zako menishinda kabisa. Nenda zako menichosha kwa visa. Kila siku kunifanya kibisa. Fanya chap chap sinigeuze ndondocha.
Shastuka, unagusagusa huku na kule. Unataka vyote, unataka vyote. Wewe kweli bure. Unaonga kuzaliwa nani.
Popo, kazi yako kubwa kupopotoso simple. Kwenye kugawanya uona tuwa maripo. Umbile lisilo jurikana uweleweki weki umbe gani au mnyama. Uliniganda kabizi le swag za kuganda. Tabia zako weni asta mimi ni chanya. Ulinishinda kabisa kitabia no kulumba. Na tafta mungine mibinaftu meshindwana. So nimepagawa nimechoka for love sitaki tena. Weni kidoa na michoka DJ sikeshi tena. Swaga zote zimekwisha bisho sinati tena. Mabao yamechomoka kungulu siluki tena. Siluki tena. Siluki tena. Mimo zako menishinda kabisa. Nenda zako menichosha kwa visa. Kila siku kunifanya kibisa. Fanya chap chap sinigeuze ndondocha.
Shastuka, unagusa gusa huku na kule. Unataka vyote, unataka vyote. Wewe kweli bure. Unaonga kuzaliwa nani.
Bora ni baki msera. Mapepe, sirete. Mini kobize na saka hera. Cheche, ni ache. Bora ni baki msera. Mapepe, sirete.